Adadadada, Odododo, EMGs, Sam, you,
Jeshi Fire, they your body, and you do my body, you go.
Ululu,
Shibi,
Ululu,
Shibi,
Ululu,
Shibi,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Antiruka, after I take you to Buka,
Ululu,
Opetuka,
Ululu,
Atalel, Opetuka,
Ululu,
Veronica,
Ululu,
Omonika,
Ululu,
they look on body like sticker,
Ululu,
get called them for Anika,
Ululu,
the way they use them Dubé, I dey lucky like Dubé, no be say I sabi a boobé, she want on my designer to Akube. Veronica says she just to Chris.
Yeah.
I just kiss with a kiss for like 2 days. I'm a kind of disappointed to face. I know Kono Veronica come to Chris. Bikini no be costume. They gone no be perfume. Error no be big gen. Spy goes not supposed to fly jet. Yeah, woof a little go. In the club, we roof her as a bow. Bob Risky, Michael Jackson. Even that the show key no be Samson.
Yeah. She says she no be a shower. Say na room service she be.
Shibi,
Ululu,
Shibi,
Ululu,
Shibi,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Antiruka,
Ululu,
after I take you to Buka,
Ululu,
Opetuka,
Ululu,
Atalel, Opetuka,
Ululu,
Veronica,
Ululu,
Omonika,
Ululu,
you got body like a sticker,
Ululu,
get caught up for Anika,
Ululu.
You your body and you day my body. I don't tell you before, you be busy body. Omo de le mo yen in your Teletubbies. She won't collect the G for the early money. Joe, I'm still trying to make you money. All my female fans, they call me honey. The Pululu, I see for this girly baka. If you make body scratch you like any money. Okay, Pululu to Walesha. For like a one follow me, they come Krisha. Don't be like Drake, now nah, come closer. Make you go down for me like changeover. Gee, kilo kilo shele gong gong. The Pululu sweet to pass it on tongue. To tell you the truth, you ain't Mr. Easy. But the world, they revolve around your bum bum.
Ululu,
Shibi,
Ululu,
Shibi,
Ululu,
Shibi,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Antiruka,
Ululu,
after I take you to Buka,
Ululu,
Opetuka,
Ululu,
Atalel, Opetuka,
Ululu,
Veronica,
Ululu,
Omonika,
Ululu,
they look on body like a sticker,
Ululu,
get called them for Anika,
Ululu,
Oya, Kolom, 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 Ulu, 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 Ade, Badu, Yo, Kun. Ogbologo, the way she be, Ogbologo, she be the I mean like Ogbologo. I love you, girl, Ogbologo.
Auntie Monica, Auntie Monica, Auntie know they touch you, Master Monica. Cause when I pull up in my Ferrari, sha, if you make your girlfriend, when they follow me, sha, speed it up a little, you can see me for the boo-boo, put only the one be while I need for the little pull up in the Benz, oh, pull up in the Benz, and your favorite rapper, still they tell me yes, sir, yes, yeah, bro.
Ululu,
she be,
Ululu,
she be,
Ululu,
she be,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Azin,
Ululu,
Antiruka,
Ululu,
after I take you to Buka,
Ululu,
Opetuka,
Ululu,
Atalel, Opetuka,
Ululu,
Veronica,
Ululu,
Omonika,
Ululu,
they look on body like a sticker,
Ululu,
get called them for Anika,
Ululu,
Yebo, 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 Yebo,
Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yebo, Yeb